abalonzi kechikute kuta kakati mbuza mwiniga di abafunde nyoba wewe kati abalonzi mugambe tikoji kwata ku bine bikoti byeneka piso kuda zisenga luanda kirira mu leta musia nengisika yona makuru nenga siboka nywereza kalingo gu koyo okubiri sanga nempisa bange wesalidde waka kadala nkate ekibattaka kimyusiza amaaso tegakyali maziga nsanke byaddala ate okutuusa lwendisenguka enseeno buli lwe ndabikamba na mulamwa nfuba nnyo bbanyiga ddala ebiwundu ebyo n'okuvumirira ebitagasa omuntu omulamu ekimuleetera ennyike naye kyawoosonga ku ttaka olw'ekifuba n'oli mujjako akemebwa anyiga ennyindo omanya ekiddako buli ateesa n'olalamba lonyiiza naye ababaka mutufudde ki ekyobugagga ekyasigala ng'ekyaffe sobya okukitwala mbulabbayi mu gavumenti lweri etaaze vaawo ab'ekikanjogera ku ttaka nga n'abasinga balirinako ebijja ndabawo olutalo kafungula nkete ettaka mange kolikwatako nkyuka luba lw'enkutirwa obunziguddeko nga n'empalana etandikiddewo etakoma baana n'abazzukulu nakasatwe naye abalonzi kekikutte ku ttaka kati mbuuza munyiiga ddi abafudde nnyo bawewe kati abalonzi mugambe nti kogikwatako tewali kyaddemba omuntu kyayina bba nakyo okeddeka n'okwenkana ettaka alikumpanya mukyawa lwakuba nti nno abakunyasa ekyobugagga kyo tuwulidde entalo ezitudde n'abamwetalabwa bafudde lwakulwanira ttaka abasendeddwa ekiba kiddako mbazi ejambiya ne beetematema kibadde gye rwanda ne burundi wano mirambo ku nnyanja ne gikulukuta nga n'egisinga gyagoba uganda wano wali ekasensera okuziikibwa nkiddamu nti gyagoba uganda wano wali ekasensera okuziikibwa isirayiri lasho kugattako siriya bali mu ntalo okulwanira ttaka kale neyembeera mbanyo yeefumwe waffe era bateesa mwali gyewaze buli ttaka lyekyobugagga bw'e kamada tewali avantuloka gya musendewo nga keebe gavumenti k'eryetaaze eteesa bw'aba kisiimye n'aligiguza bw'aba tayagadde n'emwesonyi w'akalubi leka omunaku abeere n'akake omuntu n'omulumi obwavu n'afuba osirika omulumbi ate ne wassa n'oluba n'omubutaabutanya gy'oli olinga atalifa ondaga hitira nkufumbira akate temuwakulwa njuki mu ttuntu basegundi mmwe mwewale n'ebiteeso eby'ekigwa ddalu n'obwo obuyinza kw'oyimiridde okujoonyesa abanaku eri essaawa lw'olizikira kati ekiteeka ky'otusibyeko maawe mbugwa oteekwa okubalirira w'osangudde omwazi oyagadde mbu abaaziganye biba bya mpaka abazzukulu ku n'abaana bojjukira ogenda kufa ojjobalekewo oteza amaggo ejjoddusa olaga abaana balijjula n'okuwutula amalalo go naye abalonzi kekikutte ku ttaka kati mbuuza munyiiga ddi babafudde nnyo bawewe kati abalonzi mugambe nti kogikwatako bano ababaka batuliddemu ennyenkwe baalaze omutube si bonna kale mulimu abalwana naye ennonda mu balonde ono eyali ayogera n'akunkumuka ennyenja kirako eyazikwa yafuuka kyesirikidde olwali aziriisente n'ayiwa abalonzi buli kiteeso kituleetera ennyiika woza yesi yesi kati egirimiti ogikako otyawera nno n'okufa kutende buli mufuzi akozesa kimu sente n'agula bateesa ne batigiinya ssemateeka mwana wattu okwongezayo ebisanya owakanya oba oyo yakufa otaweebwa n'obutu obunywedde eno entebe ebawoomera okufa teri agituulamu agiviira si bagitunda mmotoka ko n'amayumba bazimba gatemyakugambye ensi eriramula ebiteeso byeno gy'okologa ng'akabeero omuntu akuze mumwongera mutya emyaka muliko ekikyamu lowooza muddako okuzuukiza abafu kiki ekinaalema obuyinza ze n'abalonzi mwandeetedde ennyiike munyiigako nayiddi ono gwewatuma okuteeseza neyeekyusa kyoddamu omulonde nyiigira gwe walonda n'abalata era omulinde lwali bakomyewo
mundu ze gwango kuma omunyazate yazo kusendere kisuka keto nejo mulopa kusira kiyebya era tuoza na kuleka wansi omwavu gosindikirizidwa oche gambi osasule musenza mujia ebisera n'omusimbi byayononye nsolumu neewunya abalamuzate nendiva ku nsene yole mulimanya nti naline tofaali lyenjiteekako
www.mp3ugandanmusic.com.